kahawa, wewe unapendelea chai. Napenda kutazama sinema, wewe unapendelea kusikiliza muziki, kutembea pamoja, kucheza dance when no one else can see. Kucheza dance when it's just you and me. Mimi na wewe tunafanana.
Kuishi city, wewe unapendelea shamba, na mimi napenda choma. Wewe unapendelea kutayarisha mamboga, tuandae pamoja tufurahie, when it's just you and me.
Mimi na wewe tunafaana.
Mimi na wewe tunafaana.
Tunafaana, baby you and me.
Nasema baby you and me.
Nikiwa nawe nasahau mbali, najua sisi si tofauti. Kucheza dance under our favorite tree. Nikiwa nawe nasahau mbali, najua sisi si tofauti. Kucheza dance under our favorite tree. Baby you
oh,
and me.
Nikiwa nawe nasahau mbali, najua sisi si tofauti. Kucheza dance under our favorite tree. Nikiwa nawe nasahau nyumbani, najua sisi si tofauti. Kucheza dance under our favorite tree. Baby,